I never been to Wesama, Puchafana, Abandala, Abandala.